Radio Pulpit, 657 AM.
Kulo hlelo lethu lapho sithi khona mphatlalatsane ngilthathe leli thuba ekuseni kungolwesihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth enginethemba ukuba uvuke kahle kakhulu lapho ekhaya oyemsebenzini usevukile usilungiselala ukuya khona. Ngiphinde ngithathe leli thuba mlaleli ngibonge ubahle nhlapho ukusibusisa ngalo. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu asigcine le wena mlaleli. Siqala ke isihloko esisha namuhla lapho sizobonisana khona ngencwadi yabaseRoma. Kule nyanga sizoloko sibonisana ngalencwadi ngokuba phela uyakhumbula mlaleli ukuthi incwadi yabaseRoma ikhona ngesizathu. Zonke izincwadi ezilotshiwe eBhayibhelini zikhona ngesizathu esithize. Kungako izwi lenkosi lithi ke yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukuqondisa, ilungele ukufundisa ukuze umuntu kaNkulunkulu akheke mlaleli. Ngakho ke kubalulekileke kuwena ukuthi izwi laNkulunkulu ulithathe njengoba linjalo, ulenze uligcine kuwena. Ubanike umlobi walencwadi yabaseRoma uSaul mlaleli, igama lakhe lesiRoma uPaul, kepha ke lesiJuda noma lesiHebrew unguSaul. Siyakhumbula ukuthi ke igama lakhe lashintsha ngesikhathi ezingela amakholo ewahudulela enkantolo ngenxa yegama likaJesu. UJesu ke mlalelo wayesengenelela, wabona ukuthi le ndoda seyenza kakhulu ke manje, wangenelela kuJesu. Siyakhumbula ukuthi ke kuyilapho ke igama lakhe lashintsha, wabizwa ukuthi ke uPaul, eseuSaul ubezingela amakholo. Ngakho ke lencwadi ke yabaseRoma mlaleli uPaul uyibhalela abaseRoma ukuze ababonise ngempela ukuba ivangeli libaluleke kangakanani, iqiniso levangeli libaluleke kangakanani. Uma ibhala ke lencwadi umpostoli Paul ubenesizathu esithize zokuba ibandla labaseRoma kumele limazi umsindisi walo onguJesu Kristu. Siyakhumbula ukuma ebhalela incwadi baseKorinte uPaul ube addressa ukuziphatha kwabo obese kungenelela ebandleni, ukuziphatha okungafanele mlaleli obese kungenelela ebandleni, ngoba phela ukuya nokuya abantu bajwayela insindiso, bajwayela yonke into, kuba khona nokuziphatha sekuphume nasendleleni sokuba out of control. Manje ke nabaseKorinte ngokunjalo bekunjalo ke mlaleli, kungakho uPaul abhala leyo ncwadi ukuze addresse izidingo ezenzeka noma izidingo zasebandleni labaseKorinte ukuziphatha okufanelekile mlaleni. Siyakhumbula ke ivena nalesikhathi ebhala ke incwadi yabaseGalatiya mlaleli uPaul nalapho futhi waye addressa isizathu esithize noma okuthize okwakwenzeka lapho kwabaseGalatiya mlaleli. Ke bese kukhona ke labo abathi uma kumele wamukeleke usindisiwe uthethelelwe izono ube ngumntwana kaNkulunkulu, kumele uhambe ngenkambiso ethize yesizwe esithize. Ngakho ke bebagcizelela lokho mlaleli, ngeculture yesizwe esithize. Manje ke njengalokho uPaul azi cishe onke amaculture, wazi futhi nevangeli, wayesezama ke uku-addressa leso simo esithize esilapho, ngokuba abanye futhi besebegcizelela ukuthi ke abazalwane kumele bahambe ngomthetho kaMose emva kokuba bakholwe kuJesu. Nakuba seThesaloniki uyamlaleli ngokunjalo, uPaul wathi uma ebhala leyo ncwadi waye addressa imiqondo ethize mlaleli engafanele, singathi ke some of a wrong concepts eyayivuka ebandleni kwabaseThesaloniki mlaleli mayelana nokubuya kwenkosi uJesu. Kungako ngithi kuwe mlaleli, zonke izincwadi ezikhona eBhayibhelini ezilotshiwe zilotshwe ngesizathu esithize, ziadressa izinto ezithize ukuze nathi mlaleli singabi trapped kulezo zinto lezo. Bekukhona ukuphikisana ke ngokubuya kwenkosi uJesu, into efana nalokho. Ngakho ke lana ke kwaba seRoma uPaul uaddressa ngempela ukuba kahle kahle uJesu ungubani liyini ivangeli lenkosu uJesu na uaddressa lezo mlalo ukuze abantu bacacelwe kahle ngoba abanye namhlanje uzathi ke hayi noNkulunkulu loyo naye ulidlozi ngoba wadlula emhlabeni ngoba bengazi bangaqondi ukuba cha uNkulunkulu umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu ngakho ke uqala yena kugcina yena akabhubhi mlaleli uhlale njalo kungakho uJesu athi ke izwi lakhe alisoze liguquke noma alisoze lishintsha legama likaSaul bekuyigama lama lentuza leJuda kanti futhi ke waqanjwa ke ngenkosi uSaul esimkhumbula kahle mlaleli ngaleza inkathi zakhe kanti futhi babeqhamuka esizweni esifanayo sakwa Benjamin mlaleli igama lelo ke likaPaul ake sizwe ke manje uPaul ngoba seRoma chapter 1 ukuthi yena ke uthini sicela ukufunda kuverse 1 isibingelelo sakhe ke mlaleli uPaul inceku kaKristu Jesu umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu alethembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama eyabonakaliswa ngamandla okuthi indodana kaNkulunkulu ngomoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu verse 5 esamukela ngayo umusa nobupostoli kube ngukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe ezizweni zonke mlalele bamba lapho ayithi esizweni esithize njengalokho abayuze bathi hayi uJesu umlungu hey ngakho ke uJesu wabelungu into efana naloko thina sinabo uNkulunkulu bethu cha uPaula uaddressa kahle ezizweni zonke ngenxa igama lakhe verse 6 enikuzo nami eningababiziweyo baka Jesu Kristu verse 7 kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma ababiziweyo abangcwele makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu ubaba wethu nasenkosini uJesu Kristu uPaula akakhulumi ngomunye uNkulunkulu akaxubi mlaleli njengalokho izinto zenzeke insukwini esiphila kuzona abantu bakhuluma ngoNkulunkulu baphinde bakhuluma ngabe uNkulunkulu kuyale manje ukuze aaddresse ilentuza abaseRoma lesizwe sabaseRoma abazalwana abalapha endaweni yabaseRoma uba addressa ngalendlela ke mlaleli uPaula usethi ke inceku kaKristu Jesu umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu ake sime lamlaleli ngenxa yesikhathi sizoqhubeka ke ivikeli zayo ngithathe ke le intambo ngiphinisele kubahle enhlapho bahle intambo sekwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli
one vision one voice one message radio pulpit 657 am and 729 cape pulpit impacting lives from Gauteng to the Cape.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.